guest is on this beat, ladies and gentlemen.
Umeondoka, umeniacha nibaki mwenyewe. Hofu wa mapenzi unanitesa sababu ni wewe. Najiuliza nimekosea wapi, nieleze. Umeniacha na kitanzi shingoni, vipi unitese mimi? Ila mimi ni wendo chaguo, mimi mlango wendo funguo. Vipi leo nikimbie, bila kosa mikurijua? Ila mimi ni wendo chaguo, mimi mlango wendo funguo. Vipi leo nikimbie, bila kosa mikurijua? Kinachoniuma ni mazoea, na kile mimi nimekuzoea. Kinachoniuma ni mazoea, moyoni minaumia.
Nipe
mimi mwenzako,
nipe
na tena nasema nilipo ninajutia.
Mbona kitumbua natia mchangama? Usiruhusu wachawi waweze kuangama. Maneno ni sumu isiyo na kingama. Sitaki uondoke bado nakupenda mama. Tafadhali nihukumu baby taratibu. Ukiondoka nitapata tabu. Maneno makali paka nakosa majibu. Sina la kusema nabaki na kuwa bubu.
Moyo wangu tetemeka,
na mwili wangu
teteme, teteme,
akili yangu
teteme, teteme.
Nipe muda wako,
nipe
sasili mwezako, moyoni minaumia.
Nipe
mimi mwezako,
nipe
na tena nasema nilipo ninajutia.
Records.